Nikonja tasiezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala.
Hatuja twadhifa, una deserve bila kasha makashfa. This society Kenya wanaeza share ni nyungu ya busa ama keto ya shisha. Mfuko zinasikia echo, unajua thamani ya mali na size ya kifuli. Eyo, ujaibiwa jua unakaa kitu worth. Risking jail time, police bullet for. Unaza argue, crime doesn't pay, lakini uwezi dismiss justice in a bay. Mwizi ana 40 days, 365 days later anaendelea kukua fata. Do anything for power, ready to lose their head for presidency. Bora waione kwa currency, sababu gani siku affected na turbulence. Nikifly angani, nimezoa the same feeling. Matatu zikipitia pothole mtaane. Juliane, yeah, yeah.
Nikonja tasiezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari ulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi,
raise funds, sitabidu raise hands. Jovin kosan, breakfast za croissant. Hatuaki upunguze bei ya bidha, tunataka opportunities ndio tu afford hizo bidha. Walisema kutembea kwingi ndio kuona mengi, nimeshinda nikitembea maofisi na sijaiona kazi. Sezi cheza golf kwenye Tiger Wood, mambo si barabara chingu. Naomba jani muskets, chakule fike tumboni ikitoka kwa sahani. Policeman anapiga rungu, mwalimu, daktari anamurushia tear gas, na mtoto wake anarudishwa nyumbani, hana school fees, analipo peanuts.
Nikonja tasiezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala.
She was a state house, na la twins a ghetto. Upatana Nairobi River, no more ni to live by hand to mouth. Ushesikia maskini na ugua gout, nikiwa na nguvu ya kumwa reli. Definitely kuinua kura si nzito, ukiingiza kwa ballot box, chagua kiongozi kwa kweli. Moha, jona la namu, jicho pevu, wakianika mkono refu. Ina pickpocket wanyonge, navaa maskers za goalkeeper wa hoki. Wezi ni kerubo, Kenya ni kama boxing. Hakuna sub, work with what we have.
Nikonja tasiezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari ulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu ni haikufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala.